Free Nation.
Chibit.
Maneno mnayosema hakuna jipya linaloniumiza roho. Mwisho wale likigoma anavyo nidekeza mpaka naomba po. Yani kwake mimi pole kama so mimi anajua kanipa nini. Mena mganda ganda 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 na ananipatia. Yani kwake mimi pole kama so mimi anajua kanipa nini. Mena mganda ganda 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 na ananipatia. Waweke ukuta kwako nisha weka nuta. Umenikamata na siwezi furukuta. Uvae kajinzi baby uvae bukta. Bado napendeza figa yako matata.
Simwachingo, simwachingo, simwachi, simwachi, simwachingo, 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 simwachi, simwachi, simwachingo.
Baba Godi amenipa rijali, mwanaume amenipa kweli. Baba Godi hapa ametisha, tukigomba na kumwacha na anavyo mdekeza. Mtekenya mwenzenu macho nalegeza. Ai aya machela mjaze kibaba nawekeza. Ai hata jikoni nampelekea. Nikimisi anantembezea. Kwanza cheki situna vyo fanana. Hata mkimwe tamalaya. Msidhani tutakuja kwa chana. Uku kila siku shere.
Waweke ukuta kwako nisha weka nuta. Umenikamata na siwezi furukuta. Uvae kajinzi baby uvae bukta. Bado napendeza figa yako matata.
Simwachingo,
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 simwachingo, simwachingo, simwachingo, simwachingo,
simwachingo,
simwachingo, simwachingo, simwachingo, simwachingo.
Take five now.